zifashwe mu buryo bwihuse cyane abaturage batuye mu ngo 700 ubu zifatwa nk'iziri mu manegeka mu mudugudu wa Kanyinya mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kije nyuma yuko abantu bane bo mu muryango umwe bahitamo n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuri wa gatatu abaturage batuye mu ngo 700 bari bacumbikiye mu mashuri ya Yerika mu gihe bagishakirwa aho bimukira bake bari bahari bari biganjemo abana bigaragara ko ababyeyi babo bari bagiye gushakisha imibereho abaturage basabwa kwimuka abenshi bagaragaza ko batunguwe
cyakabye kizima nuko njye numva ko kuhita bafata umwanzuro wo gusenya abantu utari ngombwa
saa sita ngo tugomba kuba twavuye hano ubu aka kanya rero bakubwiye ngo wimuke wakwimuka ikintu leta yavuze ntabwo wacyanga kandi ahantu duteye niba hari ibiza koko kwimuka twakwimuka ariko niba duhigiye ubu aka kanya rero bakubwiye ngo wimuke wakwimuka badigiye cy'ukwezi kwitegura
umuyobozi w'umujyi wa Kigali Ruzigisa Pidance ari mu bazindukiye ahacumbikiwe abaturage ijwi ry'Amerika yamusanze aho abaturage bacumbikiwe yavuze ko bihaye iminsi ibiri abatuye mu manegeka bose aho bamaze kwimuka
twaje hano ngo turebe uburyo twakwihutisha gahunda yo kubimura kuko twari twarabaganirije ngo bagerageze barebe ukuntu bakwimuka hatagira ibiza bibasanga imvura yaje rero igihe cyayo cyageze yaje ari nyinshi mwadusanze turimo turagerageza ku buryo twabafasha ngo bimuke hatagira undi wongera kuducika ariko saha gusa tugenda tugira n'ahandi hirya no hino aho twamaze kubona ahantu hashobora kuba hari ibibazo gusa Gasabo niyo ifite henshi cyangwa se hanini hano muri Gisozi n'ibice bya Gasabo
hanyuma hano abaraye bavuganywe mu byabo n'ariya mazi murabashyira he murabafasha gute
twagerageje gushaka aho tubaraza mu mashuri ya hano kuri Yerika turabafasha kubaha ifunguro n'ibibafasha byihuse noneho bahabwa n'ubufasha bwa mikoro y'amafaranga kugira ngo bihute bagende bajye gushaka aho bacumbika abenshi muri bo bageze ku 80% n'abapangayi ibyo biranihuta kuhita bashaka kandi bapanga
kuva uyu mwaka watangira mu mujyi wa Kigali wasabaga abatuye mu nzu z'amanegeka kwimuka bagakiza ubuzima bwabo umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabwijwe ibya Amerika ko imiryango igera ku 70,000 yari yo yasabwe kwimuka mu ntangiriro z'uyu mwaka imiryango igera ku 4,300 yamaze kwimuka uhereye mu kwezi kwa kane ubu bakaba basigaranye imiryango 3,000 mu mpera z'ukwezi kwa munani ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura y'umuhindo izaba nyinshi mu bihe biri imbere ibi byatumye umujyi wa Kigali wongera kwibutsa abaturage bari basigaye batimuwe kwihutira kuva mu mazu yabatezaga ibyago gusa benshi muri bo ntibafite aho bajya abimuwe mbere baragaragaza ko imibereho itaboroheye
baje batwima batubwira yuko bazadufasha bakadukurikirana nyuma yo gusenyerwa tukaba twahabwa amafoto twari duhabwa buri nyuma y'amezi atatu amafaranga y'ubukode ariko hanyuma nyuma igihe runaka hano 2006 bakaba bazadushakira ahantu ho gutuzwa ariko ikintu kibabaje ubu ngubu ibyo badusezeranyije byose nta na kimwe kigeze gikorwa kuko abantu barababaye cyane nta bukode bafite abantu barasohoye mu mazu nubwo tuvugana ngiye mvuye hari hasi yemwe ntabona ari ntuye abantu ababyeyi bari hanze abana bari hanze ubuzima bumeze nabi cyane kandi muri kwitegereza gukora follow up twaje mu murenge ariko nta kintu gifatika batubwira
si umujyi wa Kigali usaba abatuye mu manegeka kwimuka byihuse kuko mu kwezi gushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatanze iminsi 14 ku batuye umugezi wa Sebeya yo kwimuka byihuse kugira ngo imvura y'umuhindo itazahabasanga mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka imvura yaguye muri ako karere ka Rubavu yasenye inzu nyinshi ndetse itwara ubuzima bw'abaturage bagera kuri 30 bahitanywe n'umugezi wa Sebeya wuzuye ugatwara inzu z'abaturage mu gihe hari abandi batwawe n'inkangu zibasenyeye kugeza ubusibye amafaranga leta itanga ngo abaturage babone aho bakodesha byihuse leta ivuga ko abari basanzwe bafite ubutaka batazabwamburwa ahubwo bazagena icyo babukoresha
ubundi umuntu uvuye aho ntabwo atakaza ubutaka bwe icyo dushaka gusa ni ukugira ngo ahubake inzu ifite ubudahangarwa kugira ngo idatwarwa n'ibiza ibyo nabyo twabibasobanuriye hakaba hakurikiraho kugira ngo noneho amazu adakomeye aveho ushobora kuduca muri nyine akaba yasubirayo ibyo rwose nibyo tugomba kwitwararika kandi tugafatanya bigakorwa
ufite inzu ikanyakanya we yemere ko yayisana akayikomeza ku buryo
hari aho bishoboka ariko hari n'aho uvuga uti inzu nubwo ikanyakanya n'ubundi wayishyize ahantu hari ubuhaname urenze 50% hatakagombye kuba haturwa iyo rero turambwira tuti yivaneho
gusa batishoboye bo bavuga ko bazagenda bubakirwa buhoro buhoro nubwo nta gihe ntarengwa cyatanzwe asuta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.